Siyavuya ngayo inyweba yokuba singaba lapha kwakhona. Sizokudumisa. Size sinike inkosi yethu imibulelo emfaneleyo ngokuvela kwinzulu yentliziyo yethu. Ayikho into engcono nentle ngaphezu koba unokwenza oku ngaphandle kwenzame. Ukubulela inkosi. Ngokwezibhalo, ngokuba oko kugcwele entliziyweni, kuko ekuthethwa ngumlomo. Ukuba ezintliziyweni zethu, umbulela oya kuThixo, unyuka ngendlela yokuba kuyagcwala kwaye kuchichime, ngoke kulungile. Umzana uBrenham seke wathi, ukuba ucula nje kuphela kuba kudlala umculo, xa uthula umculo, ngoku nokucinga kwakho kuyathula, yonke into iyathula ngokunjalo. Ngoko uthi, ngoko kusekhona into engalunganga. Ula, wenze umemelo entliziyweni yakho, bhekisele enkosini, ngeengoma zokomoya nezango. Ndiyazi ukuthi akukho lula kodwa entliziyweni omnye angakwenza. Noxa omnye anganokwazi ukuba akwenze asoloko ekwenza ngomlomo, kodwa entliziyweni angakwazi ukwenza. Ke kumntu onako kwaye nekumele akususe oko kuwe. Ngako oko siyavuya. Sele sinemva kwemini exakeke kakhulu namhla. Onke abelapha. Bonke belapha usukela kwiiyure ezilishumini nesine neshumini nesixhenxe, kodwa ibilixesha esikelekileyo elilungileyo. Kwaye siyathemba ukuba bonke lonke lutsha olumalunga namashumi amabini khani babani, siyathemba ukuba niye nafumana into eniya kuhamba nayo. Bonke abe belapha, ndingathanda ukubuza uba singakwazi na ukuzifaka ezinyaweni zaba bantu kwindlela yabo yokubuza imibuzo, kwindlela yabo yokuxoxa. Kwaye kuphela xa sinokwenza oko siyakufikela kubo. Ukuba nje sibanika ithuba abantu ngokunjalo, ngoko xebe ukuba siyabathulisa abantu ngoku ayisebenzi. Kumele uphendule abantu ngokuvela entliziyweni. Ungaze uzibeke phezu komnye, kodwa soloko uzibeka ngaphantsi kwakhe. Kuphela ngoku unokwazi umphakamisa. Kulungile? Siyakuthwalisana imithwalo, kodwa oku akusebenzi ukuba sizibeka ngaphezu komnye. Isebenza kuphela xa sizibeka phantsi kwakhe. Ntsuku ezintsha phaa efama, xa umntu efuna ukuthwala ingxowa, kumele ayibeke phezu kwakhe, akakwazi ukuhlala phezu kwayo. Ngokunjalo ke, ukuba sifuna ukuthwalisana, ngoko kumele kuqala sigobe, ukuze sithi kakuhle, sikwazi ukumamkela omnye. Kwaye bendivuya kakhulu malunga nobudlelwane. Kwaye xesha lokuqala kwakulungile, xesha lesibini kuyawube kungcono. Kwaye ukuba kusaqhubeka ngoko ngophantse ngokuqinisekileyo kuyawube kulunge kakhulu. Siyavuya ukuba nizile. Siyanamkela ngokufudumeleyo kwaye siyathemba uba inkosi iyakusikela sonke, kwaye uyaqaphela kwincoko kwabanye apho nangokwakho usilela into. Xa siphakathi omnye siphathi kwethu, ngoko mhlawumbi siye sicinga uba sinayo yonke into ngokupheleleyo. Ngoko uba imibuzo ethile iyabuzwa kuthi, ngoko uyaqaphela ukuba izinto azikapheleli, kodwa umbulelo kuye uThixo ngayonke umntu osakwaziyo ukuqonda ukuba akakafiki apho uThixo afuna ukuba abe khona. Kwaye inkosi yenze izinto ezikulu ezimangalisayo kuthi. Sithathile wasisesikolweni sakhe. Sinokuchopha phantsi ezinyaweni zakhe. Sibe sive amazwi abantu abaninzi abangangesigidigidi abangawavanga. Into emangalisayo kodwa yasithoba isemhlabeni iselithulwini. Xa sicinga malunga abantu bebengekabi nalo ithuba, zange bava ngako oko uThixo akwenzayo ngoku. Omnye uyazi bakumgca ongenguwo. Inkosi ayikho phaya, ngoba apho ikho inkosi kukhona ilizwi layo, kukhona isitshilelo sentando yakhe. Kodwa ngoko ukushiya kuthobekile entliziyweni ukuba nononelelo olukhulu esisisipho sikaThixo kuko oko inkosi esiphayo ngoku kwexesha nakwakhona. Kwaye singatsho njengoPawulos, into endiyo ndiyo ngenxa yobabalo lwakhe. Kwaye ubabalo lukaThixo alukhange lulambathe kuthi. Andilungiselanga nanye into nje kuba uThixo usikelele. Kaye kakuhle kakuhle oku kwanele. Oku kakuhle kakuhle kwanele. Silungisiwe kuba inkosi iyakusikelela sonke. Kwaye njengoba esifundisile kwizibhalo kunjalo ufuna usifundisa uba sikholwe. Kwaye inkosi ifundise abafundi bayo ngako oku siyavuya. Azange bafundise ngokwenzululwazi kodwa wayesoloko ebafundisa ngokwenza. Inkosi yethu ubhaliwe kuba waqala kokubini ukwenza nokufundisa. Thina siqala sifundise kwaye ukwenza ke oku kuyalandela. Waqala wenza, emva koko waqhubeka wafundisa. Kwaye ngokunjalo bonke bafundiswa ngoThixo, babona izenzo ezingcwele ukungqinelwa, baze bamkela imfundiso phezu kwako. Thanda ukulandela ngelizwe esilifundileyo nje kwaye uzomangaliswa. Ba inkosi yethu ngokwayo yathini apha ibikuyindumiso 115 phasi ifundile. Ungazukisi thina Yehova, ungazukisi thina, zukisa igama lakho. Kubhaliwe kwivangeli kaYohane sahluko sesihlanu qola amashumi anesine ananye. Andamkeli mbeko evela ebantwini. Andamkeli mbeko evela ebantwini, kodwa ndiyanazi ukuba aninalo uthando lukaThixo kuni. Mna ndize egameni likabawo, nina andindamkeli ukuba omnye uze ngelelakhe igama nomamkela yena. Ningathini na ukuba nako ukukholwa nisamkela uzuko omnye komnye? Nibe uzuko lona oluvela kuThixo yedwa ningalufumani. Apha sijongene neentetho ezinamandla. Inkosi yethu ngokwayehamba kulo mhlaba zange ayifune nayiphi na imbeko, kodwa wafumana ukuba abakhokeli bokomoya bathe bazitsalela uzuko ngokwabo kwintambo ende behamba pha ezivenkileni bonke bebabulisa ayisidlo senzeka ewe babethatha izihlalo zembeko kodwa kuzuko luvela kuThixo ukubekwa kwinkqubo kaThixo ngokuba kuqala ngako okuba wamkela ilizwi kodwa kuko oku babengenalo unxanelwe kwakumele atsho ke ngoku athi kuba omnye uzangelelakhe igama nomamkele kukangaphi apho sithe sagxinisa koku nabana kule mihla yokugqibela ongaphulaphulaliyo kuYesu Kristu ngokuzenzekelayo uza kuphulaphula umchasi umKristu phakathi naphakathi kungathobeli ayikho enye into. Omnye akakwazi ukukhonza iinkokheli ezimbini, ngokunjalo omnye akakwazi ufela kuziphele ezimbini, kwaye omnye akakwazi ukuhamba kwiindlela ezimbini ezahlukileyo okanye akhonze iinkokheli ezimbini ngexesha elinye. Kwaye uThixo ufuna ukwenza abantu abanjalo apha kuthi abahamba kwiindlela zakhe, abamkhonzayo ngeentliziyo zabo zonke apha kumalunga nje oba inkosi ithethile. Kodwa ndiyanazi ukuba aninalo uthando lukaThixo ngaphakathi kwenu. Abantu bagcwele inkolo uvele ntloko ukuya ezinyaweni, bayazi iBhayibhile pha ngaphakathi nangaphandle kodwa bengenalo uthando lukaThixo kubo, uthando lokuba babengababingeleli bafumane imbeko banalo kodwa banalo olukaThixo. Ngoko uthi ndize egameni likabawo anindamkeli, ukuba omnye uya kuzangelelakhe igama niyakumamkela yena. Zizithetho zesiprofeto ezinjani kulo lonke ixesha lenceba. Ungaze ucinge ukuba umoya womchasi umKristu ufike izolo linye, hayi, umchasi umKristu uyeza nangoku, bakhona abachasi uKristu. Le migca mibini soloko yabakhona, uKayini noAbeli, uMoses noBhalamu, uKristu noJudas, umchasi umKristu noKristu kwakhona soloko. Le migca mibini umahluko ucace gca, uThixo ngoko ukwicala lethu ukuba sithe sazibeka kwicala lakhe, kwaye oku kubonakaliswa ngokuthi simthande, ukuba siyamthanda ngoku sawuthanda ilizwi lakhe ngaphezu kwawo konke. Emva koko siyakwamkela, sikwamkela entliziyweni zethu. Kude kuyabuzwa kuthiwa ningakholwa kanjani nibe nisamkela uzuko omnye komnye, akho ntetho zo reverend okanye sikhulu okanye mongameli. Kuphela nje kuqaphela uThixo nesitshilelo sikaThixo kuKristu. Thina njengabantu sonke siyalingana, akukho mntu unokuzifunela imbeko. Kosithe apha nibe ningayifuni, ningalifuni uzuko oluvela kuThixo kuphela. Cinga nje, ufuna izuko elivela ebantwini begqitha uzuko uThixo alinikayo. Bafuna ukukholisa abantu bengacingi nokucinga malunga noba umntu angamkholisa kanjani uThixo. Le migca mibini ikho kude kube yile mini, kwaye siyakubona kuye kucaca ngokucaca kuza ekukhanyeni.
thanks be to the Lord.
Kuyicala apho abantu bame khona. Imibulelo kuye inkosi. Ukuba akhona masalela. Angenako kwaye angayi kugoba awuguqa phambi kobhali. Kodwa abantu abathe baguqa phambi kothixo baze bamthemba uthixo ngobomi babo abayi kuguqa phambi komntu noxa ecinga uba unguthixo. Kodwa siyakubona abantu bafuna uzuko oluvela ebantwini baye baguqa amajoni baze banika imbeko umntu oza ngegamele lakhe ngokuba bafuna uzuko oluvela emntwini. Kodwa ikhona imbewu engcwele emiselwe uzuko lukaThixo apha emhlabeni emva kokuba selizukweni njengopawulos atshoyo kwaziwa kwixa elingaphambili ekudunyisweni kozuko lobabalo lwakhe kwaye ukuba kunjalo ngoko ngobabalo hayi ngemisebenzi ukuba kungobabalo ngoko kweso sathu uba kungabikho mntu ozozukisa phambi kothixo nabantu ofuna uzuko makalufumane uzuko enkosini anike uzuko kulo uthembekileyo nenceba lo ofuna indawo yokuphephela na kuye. Kumqolo wamashumi amane anesitandathu ithi ngoba namkholwa uMoses. Ukuba namkholwa uMoses ngenandikholwayo ngoba wabhala ngam. Kodwa ukuba nikholwa imibhalo yakhe ningakholwa kanjani na ngamazwi am.
And hearing by the word of God.
Ukholo luza ngokuva. Ukuva ilizwi likaThixo. Kunjalo noku siqaphele. Kwaye mhlambi sigcinisile ngenxa yabo bacinga kuba sibeka umzana uBranham kwimihlaba engaphambili.
And I know that it is right.
Ndithetha ngendlela endicinga ngayo kwinzulu entliziyo yam. Kwaye ndiyazi ukuba kulungile asiphakamisi namnye umntu ngokunjalo asiniki imbeko emntwini asikhange sijongele phantsi okanye singayamkeli into uThixo ayenzileyo kodwa sikwamkele ngeentliziyo zethu zonke samkela lo uThixo amthumileyo lo uThixo athethe ngaye ngokwezibhalo lo wamkela umprofeti endimthumile uyawukwamkela umvuzo womprofeti ngako oku asiniki zuko mntwini sinika uthixo kuphela uzuko indumiso isahlo sekhulu elineshumi nesihlanu ndingoko bawuthi abentlanga uphi na uthixo wabo kodwa uthixo wethu sezulwini kwenze konke akholisiweyo kuko. Uthixo akekho sezulwini kuphela. Uthixo uthathe ukuhlala entliziyweni yakho nasentliziyweni yam ukuze enze emhlabeni oko athe wanenjongo yakho ezulwini. Ngokunjalo noku sigcinisile amaxesha amaninzi inkosi izilungisele umzimba ibandla elo afuna uthetha ngalo asebenze ngalo xa isithi apha izitshixo zabo igolide nesilivere umsebenzi wezandla zabantu banemilomo kodwa bathethi zinamehlo nje aziboni zineendlebe nje aziva zinempumlo nje azisezeli izandla zazo aziphathi iinyawo zazo azihambi. UThixo wethu unakukwenza konke oko unokuthetha unokuva unokuhamba unokubona. UThixo wethu unokwenza zonke izinto ngoku singanika umzekelo egadini yase-Edeni wahamba wabhala imithetho elishumi. Thixo uyakwazi ukubhala. Thixo ayingowokuqala owabhalayo. Phambi koba nabana azi ukuba ukubhala kuthetha ukuthini, Thixo inkosi yabhala kumatye imithetho elishumi. Uthixo angathetha, uThixo angava, uThixo angazibonakalisa. Akumelanga simse uThixo emva, kodwa masijonge kwizinto zasemva simbone uba uyintoni namhlanje, uyakuba yintoni ngomso, kwaye into ayenzile izolo unakuyenza namhlanje nangomso. NguThixo wethu lo, hayi into esizenzelayo ngokwethu. Sidibanise iindlebe ezimbini nempumlo siyenze ngezandla zethu. Kodwa into entle yile yoba asimenzi uThixo, asimbumbi, kodwa siyakholwa ukuba usijalile yena. Kwaye kulapho kukhona iindidi ezimbini ezesitshileyo ezinkosi esinike zona. Bonke abanengcinga malunga noThixo baze bamlungise uThixo ngendlela entle, bona ekupheleni abanaThixo, banesithixo, ineendlebe nempumlo. Ibonakala ingathi intle, kodwa akho bumi, akho kuva, akho kubona, akho nto. Kunjalo ke ngokomoya kuba wonke umntu ongasamkelanga isitshilelo sikaYesu Kristu uzilungisela uThixo. Kwaye ndiye ndamangala kakhulu xa kwiintsuku zamva nje ndiye ndabona kwikatekizimu yakumakatolika obunye bobuThixo, apho umntu abona kulo mfanekiso osisipheli ngasekunene kuhleli uyisene ntonga esandleni, ngasekunxele khona unyana enomnqamlezo kwesinye isandla, ngokubambe incwadi, omnye ubambe beka isandla sake ngesinye encwadini ehleli kakuhle pha, enye kube khona ihobe phakathi naphakathi kwabo. Ayingothixo wethu lowo. Thixo wethu nguThixo omnye, uThixo oyinyaniso ngenyaniso, hayi ngento ecingwa ngabantu. Hayi ndiye ndanomsindo kwingaphakathi lam ndacinga ukuba abantu bangakhawuleza bamenze uThixo ngokweengcinga zabo, kodwa bonke abo baqondileyo ukuba uThixo wasenza thina kuze sidumise uzuko lwakhe abanazo iingcinga ezizezabo. Abavumeli kucinga kwabo ukuba kuphume endleleni, kodwa kunjalo bahamba kwimilando yesityhilelo esingcwele. UThixo kwimvelo yakhe ungumoya, emva koko kwisithuba sexesha wazityhila, wahamba egadini yase-Edeni wayekwintsika yomlilo. UKristu yayililiwa elalihamba noSirayeli entlango. Ngubani ofuna ukucacisa konke oku? UThixo akadingi bantu abanokucacisa oku, udinga abantu abanokukholwa abazibekayo ngokupheleleyo kwicala lakhe. Apha abave ababone abanezandla azikwazi ubamba. Thixo wethu usezulwini, unokuthetha, unokusebenza, unokusindisa, unokuphilisa, unokusikelela. Kwaye siyalinda ngoko sinako, hayi ngoba singabi namonde, kodwa sinokuthemba okupheleleyo kuba inkosi yakuza kwabangabayo kuthi ngokunjalo nakulaa ndawo yokungqinelwa okungcwelela izilayo. Ngokuqinisekileyo njengoba samkele imfundiso kwaye sithe sabuyiselwa kwilizwi eluqobo nokholo, ngokuqinisekileyo Inkosi ifuna ukuzibonakalisa xesha kwakhona. Inkosi ifundise abafundi bayo ukuba bakholwe kwaye ngalo lonke ixesha xa bengenakholwa wayebuhlungu kakhulu. Kumateyu chapter 12 uzafunda kuverse 15. Mateyu chapter 12 verse 15, kodwa xa uYesu wayekwazi wazisondeza kubo, wazisusa kubo izihlwele ezininzi zalandelwa abaphilisa bonke. Masime kulo mqolo omnye, wabaphilisa bonke. Yena lo ngenyaniso olandela uYesu unelungelo loba asindiswe, unelungelo loba aphiliswe, ba unelungelo loba ahlangulwe. Inkosi Yesu ayizi izotsala uSalma Gandhi emva kwakhe, kodwa abantu anokuzukisa kubo ngokomoya, umphefumlo nomzimba. Nayiphi na indlela enyanzeleke ngayo, wabaphilisa bonke bonke abamlandelayo, bonke abamlandelayo wabaphilisa abo. Sinokholwa oku namhla ukuba silandela inkosi, kwaye xa sifunda oku elizwini likaThixo, bonke abamlandelayo bona wabaphilisa ngoku. Thina nje abalandeli bakaYesu Kristu sinelungelo elingcwele loba sisindiswe, loba siphiliswe, loba sihlangulwe. Oku kumele sikungqine, sikungqinele ngo-amen. Sithi Nkosi, noxa singenakukholwa ngokupheleleyo ngoku, cela uncede ukungakholwa kwethu ukuze sikwamkele. Ngoku iyaqhubeka unkolo weshumini esibhozo, yabonani umkhonzi wam endimnyulileyo, intanda yam okholisiwe yiyo umphefumlo wam, ndiyakumbeka umoya wam phezu kwakhe. Waye eya kuzibikela iintlanga umgwebo, akayikuphika, akayikuqangaza, awukho mntu uya kuliva izwi lakhe ezitratweni. Incongolo etyumkileyo akayikuyaphula, nomsondo oqhumayo akayikuwucima ade awuphumelelise ekoyiseni umgwebo. Kanjalo ziya kuthembela egameni lakhe iintlanga. Lilizwi elinamandla linjani, yaye egameni lakhe ziya kuthembela egameni lakhe iintlanga. Kuqala usindiso lalubhekiselwe kumaJuda, kwaye kubhaliwe ukuba usindiso luvela kumaJuda. Nonke niyazi baluvela kuThixo, kodwa amaJuda ngoko awazange balamkele, ngoko kwajika kwajonga kwiintlanga. Inkosi yethu umoya kaThixo uhleli phezu kwayo, ukuze zonke izithembiso ezabhalwayo malunga naye zizaliseke ngaye. Kuthi umoya omnye kaThixo kumele uthembele, ngokungabikho kunkqangaza, kungabikho kukhwaza, kungabikho kuphela inkonzo ethe ngamandla kaThixo ebandleni, ebandleni lenkosi ekumele lithwalwe. Pha xa kukho unkqangatha nokukhalaza, xa izinto ziviwe kuba abantu ekumele ukuba wonke umntu ongena kuyibeka into okulungiselwa kaThixo kumele ukuba arhoxise. awunokucinga okanye ubone ukuba kumonakala onjani owenziwayo kuko oku ixesha kwakhona kanye. Kanye abo kumele benze njalo basilela kakhulu ekukhonzeni uThixo kube kakhulu, kodwa likhona ithemba kuthi sonke, kodwa sifuna ukufikela ngenye imini apha kulo mgangatho apho zonke izinto ezenza ububi, yonke into ema endleleni yomnye nomnye ukuba singayivumeli uba inyuke nakanye, kodwa uba wonke umntu afumane indawo yakhe. Akukho kuxoxa nakanye, akukho kukhwaza kuqangaza, akukho umntu uyakwenza ilizwi lakhe livakale nangayiphi na indlela ngaphandle oba unento ba ayithethe eyintsikelelo ke leyo kwabanye. Kukangaphi siyithethile nje Nkosi senze intsikelelo kwaye ngubana othe waba yintsikelelo kwabanye? UThixo ufuna usisikelela ukuze sibe yintsikelelo kwabanye. Akayi kuphika, akayi kunkqangaza ingcongole etyumkileyo, akayi kuyaphula nomsondo oqhumayo, akayi kucima. Nkosi yethu iza kugqiba lo msebenzi inoloyiso, ayingofele lezinyo lomnye kodwa ngoloyiso olukhulu njengoko weyisayo ukufa nesoko neomtyholi. Ngokunjalo wavuka ngosuku lwesithathu kwabafileyo emva kweentsuku ezingamashumi amane nabonke abo wavuka kunye nabo angena ezukweni ngokuya kwenza njalo ekubuyeni kwakhe njengoba athe wabonakalisa uloyiso lakho olupheleleyo. Paulus uyabhala ukuba akukabonakali uba zonke iintshaba zakwenza izihlalo zenyawo, ngoba utshaba lokugqibela kukufa kude kube ngoku. Siyakuqaphela kuso sonke isingcwabo ukufa kusoloko kulapha. Uthatha amakholwa nabangakholwayo, kodwa njengoba sigcinisile amatyeli amaninzi kakhulu kwintshumayelo kuyohane isahluko seshumi pha iNkosi iyathetha malunga nabaprofeti abo ilizwi leNkosi lithe lafike lakubo the ningoThixo kodwa niyakufa njengabantu. Ngokwasemhlabeni sibona umqondiso kwesinye isandla ningoThixo kodwa niyakufa njengabantu, kodwa ukufa ayiso siphelo. Ukufa kuyafana, iibhokisi zinamaxabisa afanayo kwabakholwayo nabangakholwayo ngabangcwabi abanye. Ukufa okunye ayiso siphelo eso, kungako oku akupheli kuba singavuya sibe njani uba ukholo lwethu kuThixo ophilileyo obukuYesu Kristu iNkosi yethu nje weyisa ukufa, weyisa isoko umzimba wekholo uswelekile kwibhokisi ngendlela azathi angcwatywe ngayo. Kodwa umuntu okholwayo akekho kwibhokisi, kuphela intente le abehleli kuyo ikholwa liyadlula lidlulele eparadesi elizukweni. Inye iNkosi iyawugqiba umsebenzi wayo inoloyiso emva koku intetho emangalisayo ziya kuthembela ngegama lakhe intlanga, ziya kuthembela ngegama lakhe noxolo lwezono ushinyayelo kuzo lonke ilizwe qale eJerusalema. Ngako oku sisakwenza namhla.
In the name of the Lord.
Singaqhitsela emthwini. Ukuzinikela kakhulu kobabalo kothixo wethu. Egameni lenkosi. Osithanda kakhulu. Osihlanguleyo. Osithwalela umsebenzi. Awuphumelele ngoloyiso. Ngamanye amaxesha akubonakali ngolo hlobo. Basinokujonga kwizinto ezibonisayo. Ngoku singathi Nkosi, kuyawuphela kanjani? Kuyawuba njani? Kodwa senza njengoMoses nanjengoAbraham. Abonke abakhonzi nabantwana bendoda kwaThixo. Asijonge kwinto ezibonakalayo kodwa sijonga kuye lo ongenakubonakala. Njengoba sinokumbona emva koko sizive singcono. Ngokuvela amandla amatsha kukholo lwethu ungafihlisi okutsha kwaye simile somelezekile ngokholo lwethu. Into esiyifundileyo kulwesithathu odluleyo ongokuhlwa kuMateyu 13 ithi kumxholo wamashumi amane ananye, nyana womntu uyakuthumela izithunywa zakhe ziyakuhlanganisa ebukumkanini bakhe zonke izinto ezikhubekisayo, nawe benza okuchasene nomthetho. Ayakwandula ke ukubaphosela emlilweni apho kuyabakho ukutshixiza kwamazinyo, ize ilanga lobulungisa libengezele kubo bonke ubukumkani. Lo unendlebe yokuva makave. Ukuba sihamba nelizwi siye kuko okuya sikufundileyo kulwesithathu odlulileyo kuMateyu sehlo seshumi nesibhozo umxholo wesibhozo. Nabani uthe wakhubekisa omnye kwabancinane abakholwa kum? Kuyawuba ngcono kuye ukuba
and now the Lord refers to his own and says, whoso shall offend one of these little ones who believe in me.
Sivile ngeligama lithi sikhubekiso. Inkosi ibhekisela kwabangabayo kuba nabanokukhubekisa abancinane abakhubekisa bakholwa kuyaba ngcono kuye. Abelungelwe kanye kukuba anxitywe ilitye lokusila entanyeni ajulisele esazulwini solwandle. Yumqolo wesithandathu kuthi uMateyu 18.
Because the Lord looked through these people, he said to them, a millstone shall be hanged around his neck so that they don't come up.
Mateyu 18 verse 6 ke othe wakhubekisa noko amnye wabancinane wakholwayo kuye belungelwe kanye kuba anxitywe ilitye lokusila entanyeni antyuliselwe enzulwini yolwandle ukuze bangaphindi babuye kwakhona bavuke. Ndiyithetha ngendlela kanye uThixo ayithethe ngayo ezi ayizontshumayelo nje ezithuthuzelayo esizishumayelayo apha ngamazwi angcwele la enkosi yethu. Abantu abanjalo abazisisikhubekise ebukumkanini bukaThixo phakathi kwabantu bakaThixo kwaye mhlawumbi baze baqhayise emva koko ukuba benze into abayi kulahlekelwa yiyo. Hayi, iyure ilapho kwixesha apho ameva abotshiwe yonke into zonke ezikhubekiso konke kuya kususwa. Emva konke kupheleni kumele kuvele ibandla likaThixo elithwala igama lakhe ngobulungisa ngokuba ufuna ukuzibonakalisa phakathi kwabo. Iyaqhubeka eli linqaku abantu abaninzi abangaliqondiyo kuko konke ukulokuhla. Ukhona umoya wokulukuhla osebenzayo kuko konke ukuqhekeka kuyo yonke ingcaciso yelizwi kuko yonke imfundiso engavela ebhayibhileni nolwazi ingaba sisikhubekiso ebukumnganeni bukaThixo. Paulo siyabhala kumaGalati, yeya kuye lo onilukuhlayo uya kuphendula.
Wherefore, if thy hand or thy foot
kwihlabathi ngenxa yezikhubekiso ngoba kumele uba zizizikhubekiso, kodwa yeya lo mntu izikhubekiso ezizangaye ngoko ke kuba isandla sakho okanye nyawo lakho liyakukhubekisa, qhawule ususe kuwe. Kungcono kuwe uba ungene ebomini ungaphelelanga kunokuba ube nezandla ezimbini, benenyawo ezimbini, ube uzawuphosela emlilweni ovutha ngona phakathi. Ube ilihlo lakho liyakhubekisa kunjalo. Qolo eshumi ke ngoku thilumkani ukuba ninganyelisi namnye kwabancinane, kuba ndithi kuni izithunywa zabo emazulwini zihlala zibubona ubuso bukabawo semazulwini. UThixo usimisele uba sibe sebukumkanini bakhe. Ubonile kwangaphambili ukuba izikhubekiso nolahlekiso liyakuza. NgoJudas kwaxelwa ukuba uyawuba nguye lo kwaye kubhaliwe kwathiwa kungaba ngcono uba umntu onjalo ebengenauba akazalwanga. Kodwa ukuze kuzaliseke isibhalo kukangaphi sigcinisa kukho oko kuMathewu isahlo samashumi amabini anesine ukuba izinto zizawusondelana kakhulu, asidingi uba siye kwihlelo elikhulu. Kumele nje sifunde kwimbali yebandla uba utshaba aluphelanga nakuye nayiphi na intshukumo. Wangoku kumjikelo wokugqibela akayi kuyiyeka, kwaye usoloko esazi ukuba naphi apho uThixo aqala khona ukusebenza kulapho uyawuqala khona ukwenza ubuqhetseke obuthile. Bonke abanye ngabatsala abatsayela kwicala lakhe. La mazwi kakuhle kakuhle abaluleke kakhulu, kwaye iNkosi ifuna ukusifundisa isifundo malunga nokholo. Ngela xesha wayingonelisekanga nakanye ngabafundi bakhe ngoba zange babeke igunya elingcwele emsebenzini, kwaye wathi, kode kube nini na ndininyamezele. KuMathewu isahlo seshumi enesixhenxe, uMathewu isahlo seshumi enesixhenxe umqolo weshumi nesithandathu, pha le ndoda ithi,
how long shall I suffer you? Bring him hither.
Ndithe ndamzisa kubafundi bakho baba nako ukumphilisa. Waphendula ke uYesu wathi, sizukulwana ndini singakholwayo sigwenxa, kodwa kube nini na ndinani, kodwa kube nini na ndininyamezele, mziseni ku apha. Aza uYesu wayikhalimela yaphuma kuye idemoni, waphiliswa umntwana kwangelo lixa. Bandula beza abafundi kuYesu bebodwa bathi, bekungani na ukuba singabi nako ukuyikhupha thina? Wathi ke uYesu kubo, bekungenxa yokungakholwa kwenu, kuba inene ndithi kuni, beningathi ninokholo olunjengokhozo lwemonstadi, nithi kule ntaba suka apha uye phaya, isuke kungabikho nto iya kuninqabela. Eli lizwi awunokulifunda ungakhange ucinge ngolungiselelo olungenakufaniswa lukamzana uBranham, kwaye ndiyaqonda kakhulu nakhulu uba kutheni soloko evumela uba kuculela chorus ithi kholwa kuphela, kholwa kuphela, zonke izinto zinakukwenzeka kulowo ukholwayo. Wazibeka ngokholo kwicala likaThixo, kwizithembiso zelizwi, kwaye yonke into eyayichasene nelizwi wayibiza ukuba bubuxoki, kwaye izithembiso zikaThixo wazijonga ukuba ziyinyaniso. Ngoko wamnika imbeko uThixo ngokholo nangezenzo. Apha abafundi babengenakumphilisa umntu ogulayo, kwaye umntu owaya kuYesu uyabona uba uthini kwabangabakhe, uthi nina sizukulwane esingakholwayo sigwenxe. Uba inkosi inokwenza intetho enjalo kuwe okanye kum, besinokucaphuka kude ibe yimini yokugqibela kubomi bethu. Kodwa kubhaliwe ukuba ukholo elingenamisebenzi lufile ngokunokwalo. Xa into ifile, ngoko sifuna ukuyingcwaba. Omnye wethu awushumayela ke ngoku umyalezo wesingcwabo. Sifuna ukwenzani ngokholo olufileyo? Singazivumela singcwatywe nalo into esiyidingayo. Lukholo oluphilileyo, kwaye ndiyawutsho nje, ukholo kuThixo ophilileyo kumele ibe lukholo oluphilileyo. Ukholo kwisithixo esifileyo lukholo olufileyo olo. Isithixo asivi, asiboni, akho nto, kodwa uThixo nguThixo ophilileyo. Kwaye ngokube nguThixo ophilileyo, ngoko ke ukholo lwethu kuye lukholo oluphilileyo. Kwaye kuba lukholo oluphilileyo, ngoko kukhona ukuva, kukhona ukubona, kukhona ukubamba, kukhona ukuhamba, ngoko sidliswa ubomi ngokholo kuYesu Kristu inkosi yethu. Njengoba kubhaliwe ngovuko lukaYesu Kristu kwabafileyo, owu nina bangakholwayo, okukubhekisele kubafundi bakhe, kubalandeli bakhe, okukuthetha namhla kuthi, owu nina makholwa kodwa kube nini na nisafuna ukuthandabuza, nishiyeke ekungakholweni, ningakholwa njengoko sitshoyo isibhalo. Owu nina sizukulwana esingenalukholo esigwenxa, kodwa kube nini na ndinani, kode kube nini na ndininyamezele. Singava kanjani ukuba inkosi ingathetha nathi ngale ndlela, kode kube nini na ndinani, kode kube nini na ndizamazamana nani, kodwa kube nini na ndithetha nani, ndinifundisa, ndinazisa amazwi kaThixo, kodwa kube nini na oku kuqhubeka ngani? Zingekho iziqhamo ezingcwele zinokubonwa nokuviwa, zintanda sonke sijongene ngoku noluvavanyo lukhulu apha inkosi ithethileyo nathi, kaye kude kube lapha yanele anelisiwe na ngathi simamela kakuhle sizikhole izinto asixela zona. Kodwa ngoku ufuna ukuba sihambele phambili ngokholo. Inkosi enye phamba iwushiye lo mhlaba thethile, ithethe lentetho inamandla ethi izenzo endizenzileyo niyakuzenza nemikhulu ngokuba ndiyakubawa. Kumele kufikele kwinqaku loba ukholo lwethu luneenyawo ezimbini ezisegazini, amehlo amabini asegazini, izandla ezimbini ezisegazini, kuba ukholo lwethu lukwazi ukuhamba ngokujonga phezulu kuThixo ophilileyo, ukuba sithathe amaqhawe okholo njengemizekelo yethu. Sithi Nkosi, inene siyasilela, asikenzi nakanye ukuba sikuthathe elizwini lakho, kodwa ngoku sifuna ukwenza ngokholo. Abafundi bambuza ithi ubafika abafundi kuYesu ngokufihlakeleyo ecaleni, bathi babelumkile, azange babuze xa sonke isihlwele sasibangqungile. Babesazi ukuba yintoni ekumele bayithethe noYesu, oku bakuthetha kuye xa bonke abanye bengabajikelezanga. Oh, singafunda iinto ezininzi sisekhaya njengesifundo esinamandla, ukuba sifunda amazwi kaThixo ngokuqaphela, siwava, siwathabathele entliziyweni, beza kuYesu xa isihlwele sasingasajikelezanga, yayinto ababefuna ukuyazi ngokunokwabo. Ukuba sinokucalula ngawo onke amaxesha uba yintoni ekumele ithethwe phakathi kwabantu, yintoni ekumele ithethwe egumbini, yintoni onokuyithetha phakathi kwabanye abantu, yintoni onokuyenza, yintoni ongenakuyenza, ukuba ukwazi umisa kakuhle yonke into xesha elizayo, ukwazi ukwenza izigqibo ezilungileyo. Emva koko waphendula wathi, kungenxa yokungakholwa kwenu, yayingekongenxa yesono esikhulu okanye kodwa kwakungenxa yokungakholwa kwenu. Akenzi izisolo ezikhulu uthi nje kungenxa yokungakholwa kwenu. Noba sonke siyakuvuma ukungakholwa oku, ndiyakuthandabuza, kodwa sinyaniseke ngokwaneleyo ukuba sithi, Nkosi, ukholo lwethu belubuthathaka kakhulu, ngendlela ethile siye salibazisa, khange silibeke ithemba lethu ngokupheleleyo kuwe ngendlela ebekumele senze ngayo, kwaye khange sikunike imbeko ngokholo lwethu oluncinci. Koko ke abazibonanga iziphumo ezithenjisiweyo kumakholo oku kukho kude kube namhla, kwaye kuyawubakho kude kube sekupheleni. Ngokuba siyazi wakuphela kungenxa yokungakholwa kwethu, ukholo lwethu oluncinci, ngoku lo meko kakuhle kakuhle ingaphindaphindwa njengoba sele kuthethiwe. Inkosi isithathe yasa esikolweni sayo, ithe yasixolela. Isono sethu sicanyagushelwe, isono sethu sixolelwe, sithe saba ngabantwana bakaThixo. Silibonile ilizwi, salamkela ngaphakathi kuthi, kwaye elizwi ngenyaniso aliyi kubuyela lambatha, kodwa ngoku kumele ukuba lube ngomntu ngokomntu. Njengoba kunjalo kulonkholo uThixo wanika inani lezithembiso eziya kuzalisekiswa ngabo. Ngokuqinisekileyo ilizwi likaThixo lizaliseke ebantwini bakaSirayeli, kuzo zonke iintlanga, kuwo bonke abantu nelwimi, kwaye kuyo yonke into, kuzo zonke iziprofetho zeBhayibhile ziba yinyaniso phambi kwamehlo ethu. Ngokuqinisekileyo ngokunjalo eli lizwi elimalunga nebandla lingangenzi kukhetha ngoba lonke ilizwe elivele emlonyeni kaThixo alikubuya lilambatha, kodwa liyakuphumelelisa oku Thixo akuthumileyo. Xa uThixo wathetha kwenziwa, xa wayalela kwenzeka. Ngoba ilizwi lenkosi lithe laphuma emlonyeni wakhe kwibandla, ngoko siyazibuza ngokuhlwa nje, ingaba linokubuyela lilambatha kuye na? Hayi, kumele liphumelelise oko umlomo wakho ongcwele akuthethileyo ngaso esi sathu kwathethwa, ukuze lingabuyeli lilambatha kuye, kodwa ngalo ibandla ilizwi lesithembiso lifumane ukuzaliseka kwaye lingaphumelelisa oko belithunywe ukuba likwenze. Singakholwa? Ayikho enye indlela ekhokelela ekuphumeleliseni. Umlomo kaThixo ngumlomo wenyaniso eqinisekileyo. Awumelanga uba rhoxiswe ilizwe elinye nasinye isithembiso. Uthethe kakuhle oko abhekisela kuko, kwaye ubhekisela koko akuthethileyo. Namhla ufuna ukusazisa, ngenxa yokhololweni oluncinane akukenzeki okukhulu ngoku, kodwa kwelaa xesha wayenomonde ngokunjalo unjalo kuthi kude kube yile mini. Kodwa inye into ekumele yenzeke, kumele sibe nokungangoniliswa kungcwele, singabi nokungafihlisi entweni esele siyamkela, kodwa sibulele uThixo ngayo yonke into ngokuvela entliziyweni sithi, Nkosi, into ebingekazaliseki usaya kuyizalisa, kwaye siyawubona uzuko lwakho. Itsho nje apha kakuhle ukuba nithena nokholo olunjengokhozo lemon start, niyakuthi kule ntaba funquleka uye kwenye indawo kuya kufunquleka, kwaye akukho nto eya kungenzeki kuni. Thina njengamakholwa soloko sithi enkosini akukho nto engenokwenzeka. Inkosi zange yenza impazamo, loo nto ayongxoxa, akukho mntu uyithethileyo loo nto. Namhla ngumbuzo othi siqondile na ukuba uThixo Somandla uyilungise yonke into, kwaye ufuna ukuzukisa ngalo ibandla, ufuna ukuphumelisa ilizwi lakhe ngaye kuwe. Akukho nto engenakwenzeka. Akathi kum akho nto enakwenzeka, uthi kuni, kuwe nakum. Singobani ke kakuhle kakuhle? Singabantwana bakaThixo, kwa njengabantwana bakaThixo sizindlalifa zikaThixo, indlalifa kunye noKristu Yesu. Njengabantwana bakaThixo sithunyelwe sabuyela kumgangatho ongcwele. Sinamalungelo, sinemisebenzi, samkela izithembiso kwaye ezi zimele kwaye ziyakuzaliseka. Ndinokungafihlisi njengaloo nto ngokuba ndikufumane elizwini likaThixo. Bendinoba nengxaki ekukholweni, ukuba bendinoba nengxaki elikholweni uba kungakhona umntu ebenokwenza isaziso ngethole, bekunoba nzima uba ndikholwe. Kodwa uba kubhaliwe apha elizwini kaThixo, loo nto ke singaxhomekeka kuyo. Akukho nto engenongenzeki kuni, kuni nina balandeli bam, bafundi bam, nina nina enikholwa kum, kuni akukho nto engenongenzeki. Singakholwa ku, singayikwamkela ngaphandle kwenzame, ngokulula nje ukholo. Kodwa ukholo kunjalo kwixesha nakwakhona silibonile kulungiselo kamzana uBranham wam apha iqongeni wathi ndindedwa andinakuncedeka njengani nonke. Emva kokungesaquphe wathi ayisindim osebenzise sipho kodwa nina enithe nava ilizwi nini abaza kukwenza sipho sisebenze kuphela apho uThixo anokusebenza ukholo kwisihlwele pha isipho somoya sinokusebenza. Akekho umntu onokuza phambili athi ngoku senza oku senze okuya emva kokube enye into. Indoda enjalo yakwaThixo ayizange yabakho. Abalinganisi bazi kakuhle ukuba kumele bathini, ngokunjalo bakuthethe ebantwini, kodwa kubo asiba yinxalenye yabo kude kube sekupheleni. Sifuna emva kuba sithe sava sakhola ilizwi eliluqobo kaThixo, sifuna uba namava ngokusebenza okuluqobo lukaThixo. Kuko oko kuhleli intsebenziswano ubunye phakathi kwelizwe elishunyelweyo nathi sonke esithe saliva uba ukholo ukuthi lungaba ngamandla kaThixo ukuba sifumane ingqiniseko. Ewe Nkosi, ukuthethile zonke izinto ziya kwenzeka kuthi uba kusetyenziswe oko kubhalwe indlela uluhlu olubhalwe apha akho nto engenakwenzeka kuni. Kwaye ubonile uba ubhekisele ntwenini. Omnye angafunda ezinye izinto ndenkqwithela nayo yonke into xesha kwakhona okunjalo ngokuphindaphinda kwesonka amawaka amane namawaka asixhenxe noba kweyiphimeko inkosi yayinomdla ekwakheni ukholo phakathi kwabangabakhe ngoba ukungakholwa solo kwanele ehlabathini ngawo amazwi akhe ngazo izenzo zakhe ngalo ulungiselo lwakhe ngako ukusebenza kwakhe ngayo imfundiso yakhe nantoni na ayenzileyo. Kwakunenjongo yokukhulisa ukholo kwabangabakhe nokubamisa kwakhona umisa khona ukholo kuThixo. Wathi niyakholwa kuThixo, kholwani ngokunjalo nakum. Wayefuna ukuba abantu bamkholwe ngentliziyo yakhe yabo yonke. Ngela thuba zonke izinto zinakukwenzeka kuba watsho zonke izinto zinakukwenzeka kulowo ukholwayo. Ngoba kulowo ukholwayo khona indlela eya kuThixo uSomandla. Singenalo ukholo asinakuza kuThixo nakanye, siyamthuka uThixo xa siza phambi kwakhe singakholwa sinokuthandabuza. Nabantu ufuna uza kuThixo kumele akholwe ukuba unguye kwaye ungumvuzi wabo bamfunayo abanike oko bakucelayo. Ingaba elayilo lizwe elimangalisayo elinye elixabise kakhulu kunelinye kwaye lonke ngalinye yinyaniswe eluqobo. Awumelanga uba senze ukhwaza ngako oko singabonalisi mandla athila phambili. Hayi, amandla kaThixo aselizwini lakhe kwaye ukuba silwamkela ilizwi lakhe ngaphakathi kuthi ngoko ivangeli kaYesu Kristu obethelelweyo iba ngamandla kaThixo kuwe nakum. Kwaye into engawo amandla kaThixo oko asifuni ukwazi nje ngenzulu lwazi, ngoku sifuna uba namava ngako. Ingaba sikulungele uba sikhole uThixo? Ingaba silungile uba sikhalinyelwe sithi Nkosi? Uba siqaphela kakuhle ngoko ukukhalinyelwa kunye kubhekisele kuthi namhla uthi kuthi ngothando nina sizukulwane esingakholwayo esigwenxa soloko silungile ewe soloko silungile wayinkosi ithi oh sizukulwana esingakholwayo esigwenxa kodwa kube nini nandi nani kuyawude kube nini nandi ninyamazele kodwa kube nini ndingathi inkosi iba nomonde kunye nam iba nomonde kuthi ude ube nawo konke oko wena ukuthembisileyo ude ukwazi ukusebenza kuba ilizwi nezenzo zihambisane kanti kuthixo soloko lolo hlobo uba amazwi emisebenzi soloko evumelana kakuhle ow inkosi ingaphumelela na ekususeni zonke into ezibhidisayo sonke isikhubekiso yonke into enento yokwenza nolahlekiso yonke into thabatha isuse endleleni njengoba amanye amaxesha ndisitsho enkosini ngendlela yobuntwana bam ithi inkosi ndilungise ndilungisele indlela ukuze ndikwazi ukuyilungisela wena kwakhona siyazi uba ngamanye amaxesha sifuna uthetha nenkosi umntu xa efuna uthula intliziyo yakhe kuye oku singakwenza yanga namhla kule nkonzo kuthi sonke ovela kwicala likathixo sithi ngonaphakade siqonde ukuba sinokumnika imbeko uthixo kuphela ngokhona amen asimeni ngeenyawo sithandazeni Dise kuwe omfana katiko ndiyeza ndiyeza because we know that you made bawethu semazulwini silivile ilizwi lakho kwesinye isandla siye soyika kwesinye isandla siye sathuthuzelwa kwaye sinokungafihlisi okupheleleyo ngoba siyazi ukuba wenze okunintsi kuthi ukuba ungasishiyi endleleni uyawuhamba indlela yakho kunye nathi kude kube sekupheleni kwaye iya kugqiba umsebenzi wakho owuqalileyo kude kube imini yokubuya kwakho kose thembekileyo ngakungakholwa nokholo encinane siye sabopheleleka kwaye khange sikwazi ukubahlangula abo bebebophelelwa nkosi sinike inkululeko yokomoya apho sinokushukuma kwimilinganiselo yelizwi lakho nayo yonke into efuna ukusibamba isikhonxe yange ingavuthelwa egameni lakho ngawo amandla akho owu nkosi ngoba kuphela ngoko ukuba sithe samkele inkululeko epheleleyo yabantwana bakathixo ngoko sinako uhlangula abanye abadinga ukuhlangula nkosi ethembekileyo yenza kuthi abahlanguliweyo abanikelweyo abantu abo unokubala kubo abo unokuxhomekeka kubo oh nkosi ethembekileyo ukungathembeki kwethu kuyaziwa kuwe ukusilela okukuthi kodwa sijonga kuwe haleluya indumiso imbeko nodumo kulo igama lakho nkosi ethembekileyo uthethile ngendlela emangalisayo ukuthi siya kuqonda inhliziyo zethu amaxesha amaninzi ziyavutha ngokuba uthethile nathi ngendlela ecace kakhulu ngoku sifuna ukujongana nomsebenzi kwaye nokubuyiselwa ukuphelekwa konke oko kuthe kwalahleka ebandleni oku sifuna ukubona Nkosi sithethile ngako shumayele ngako yangu umoya wenkosi uThixo ungaphumla kuthi ukuze sikwazi ukushumayela kumakhonkxwa nikhululekile haleluya indumiso imbeko nodumo nozuko beko kwigama lenkosi ukuze sikwazi ukuthi kwabagulayo niphilile haleluya Nkosi ethembekileyo unguThixo wethu uthe wahlangula amakhonkxwa ubakhululile uphumelelise yonke into haleluya indumiso imbeko nozuko kulo igama lakho elimangalisayo Nkosi ayiko kuncamela xa sinika imbeko kuwe ngokholo sindisi susa konke ukusilela nokukholo oncinane nokungakholo usithumele kunqanaba eliphezulu ukuze sikholwe sikuthembe Nkosi ethandekayo ukuze sithi kwabalahlekileyo
haleluya
Inkosi inisindisile ukuze sithi kumakhonkxa Inkosi inikhululile ukuze sithi kwabagulayo kwaye sinakukwenza haleluya ngoba kuyinyaniso Inkosi iniphilisile haleluya indumiso imbeko nodumo kuThixo wethu oku sikutsho ngokubhekisele phezu kwelizwi lenkosi kugqityiwe haleluya indumiso imbeko nozuko ukuba unokukukholwa usengathi ngokuhlwa nje ulubona uzuko lukaThixo olupha uba ilizwi lakhe lingqinwe njengenyaniso ngaphakathi kuwe haleluya indumiso imbeko nozuko nodumo kuye uThixo wethu usuka ephakathini kuye ephakathini Haleluya. Makabongwe uThixo. Makabongwe uThixo. Nkosi. Vumela imbewu ehlwayelweyo ukuba idubule. Vumela imvula kunye nelanga uba liwe phezu kwayo. Nkosi ethembekileyo. Ukuze uthi wena uzukiswe asifuni mbeko hayi hayi Thixo wam siphuma ngaphandle kwesixeko ukuze sithwale uhlazo lakho uyakunika imbeko uzukiswe ukuze abangakholwayo bangathi uphi uThixo wenu othe wenza izenzo ezikhulu iphi inkosi Oh Thixo thembekileyo siyabulela unendlela emangalisayo kwibandla lakho uhamba kunye naye kude kube sekupheleni haleluya kwaye isiphelo siyawuba sizukile ngaphezu kwesiqalo Oh Thixo Sibulela kakhulu ngazo zonke inzame othe wazenza kunye nathi Enkosi uba sinokukholwa. Siyabulela. Ngako kungena okukhululekileyo kwitrone yobabalo. Siyabulela ngegazi elaphalalayo lemvana. Siyabulela ngelizwi lakho. Siyabulela ngomoya wakho osikhokela kuyo yonke inyaniso. Oh, siyabulela ngokusebenza kwakho kunamandla. Siyakholwa ukuba ilizwi lakho alibuyeli lilambatha. Ilizwi likaSirayeli liyakuphunyeleliswa kuSirayeli oku kukubandakanyayo. Ilizwi elibhekiselwe kubandla lakho liyakuphunyeleliswa kuye oko ukuthethileyo. Haleluya. Udumo, imbeko nozuko kwigama lakho elimangalisayo. Silapha mongameli othembekileyo. Sithathe senze ukuba sikwazi ukuza kuwe ngokholo. Senze ukuba sikwazi ukuqonda ukukhokela komoya wakho. Nkosi, sebenza ngendlela yoba sonke sibe namava sikuve kuwe. O Thixo, makubekho umbulelo kulo lonke iphakade. Amen.